kichwani. Nimesha mupa penzi, acha ni mupe na gari. Nimesha mwimbia mwimbo, huku nipenda si shangai. Shepo sura, so shepo, nimfana ni shenani. Na supaisi Diane, my baby Rian, Nirena na mpiji, Kanyomozi Julian. Ananipenda chana nami, nampenda yule yule. Nimependa nimemaliza nishafunga basi, basi. Uburunji bobu sobera, ibikoru wabyo binkorera. Shaka no kukwambiki meta. Ifinipende nani mi kwako nisha nata. Alinifanya sila damu mfamu mutima wanji. Yeya mfude asikari nja kumukuma mpaka kudai. Nimpeleka nyumbani nimuoneshe baba na mama. Watupe balaka tuishi na wewe milele. Ukiniacha mwenyewe haki ya Mungu nitadai. Dai. Uburunji bobu sobera, ibikoru wabyo binkorera. Shaka no kukwambiki meta. Orantabura, uburunji bobu ntabura. Orantabura, amazina vagantabura. Orantabura, when you touch murantabura. Orantabura, amazina vagansobera mu. Nipele mpaka tonight. Usiwape wengine utanikose. Na mugenyi Sister Flora wange, uno mwana andi kumutima. Duposte Instagram halitabone tishe yalinga. Nikupeleke Kampala nikoneshe Sister Bagora. Weka siri mama, usionge yetu ya ndani hao ya kitandani. Amazina go gansobera mu.